dajimsafi.com. Yeah. Yeah. Hey y'all, this that mama, I'm talking raw bars strictly. All star sissy, come me lost bro, up on a but you are compass fit. Self-made nigga bro, I don't trust kicky. Since Johnny Jones stop at ya, my bone stars quickie.
Bonge ya tag team, yani ni combat fitty. Usual suspect, me kuja ku conquer Gigi. Ni raw bars easy, if you don't trust sissy, tunajua nyini ndo huwa mna bonga shit.
DJ shit ya nafa kwa pia content ideas. Flip na copy paste ni kadoba za conscience na skia. Watani black ball, that is nonsense my dear. This the little combination that is gone and careers.
Tuna work hard manze man yo tu ishi fit. Otherwise ototo wetu bravo watadishi shit. Inabidi tuna movie smart than easy street. Sija ukasau eti once mainly ishi di.
Dibado yo lekos on both sides we keep it G. Streets up and yo koleso with both dying CBD.
Afadhali uji pesh guli. Tafadhali usinde teki bully. Number one ni kwenye hii skuli.
Hii skuli mi bully jomini Debo. They feel it in the air kaili ngoma ya bini sigo.
Navigate calligraph misses like cannibals. Nimekuja tu kulock lock dready kami mrash.
Safi bass effa my ninja cause they been rapping trash. Candy bars malin metoka you fall like party pass. Unapenda stories za jaba lakini wapi guts. Unakubaliaje kwa mwere na uko 30 plus.
Anyway yote ni mzuka brate. Mungu ziti tuku tuku my friend, tukiepuka ma snakes wa malizia matakuta baden. Ishu siku tafta na ishu kutafuta bamze.
Chuom 32 huko interior si lost. Weno mama zako unangoja musiri ya kupost. Kaka songo vle na pita na izo kura mtrace. Na nkona representative wa manga ndula mse.
Wezi shukishia kastimu. Watu wale wale watakuzimia tasimu. Wanakusmailia lakini wanakusikilia kawivu. Wakijidai marightmen kukukaribia karibu.
Na wakini karibia kuna case ni case mbaya.
Magwangi nao wameja ina deplace haya.
Ndo tuko joma vitu zile zina to take higher.
Basi pigia pusha kuje atu bless kaya. Yeah yeah Johnny Vigeti calligraph ndani ya mix once again. Truth label Kunta official ndani ya beast manze. Kama kawa manze. One time for your mind.